Baby, shake your body, ay. Mimi nakupenda, nakuitaji ma, ay. Baby nakupenda, nakuitaji mama. Kwanini nikuitaji wewe? Kwanini mama nikuitaji wewe? Baby nakupenda, nakuitaji ma, nakuitaji. Baby nakupenda, nakuitaji mama. Kwanini wewe? Kwanini mama? Siku zote nakwambia mimi huwa nakuzimikia mama na Siku zote nakwambia mimi nakuzimikia mama.
Mama,
baby shake your body, baby shake your body mama,
baby shake your body. Unajua nakupenda wewe, shake your body, baby bend over. Unajua nakupenda jinsi ukisha bend over. Oh la 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 la, oh la 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 la. Baby shake your body, when you move your body, go shake your body, baby show me that thing that you do for mama. Nakupenda mama, nakujula mama, uwe wangu my baby. Nakukunda sana mama, mama. Let me see, baby, baby, bend over. Baby, love my mama. Like a bend on my boo. Oh my baby, shake it, shake it, my baby, shake it.
I'm shaking, shaking, shake it, move your body, shaking, 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 shaking.